Too much money.
It's the kids, man.
Yes, man, yes, yes.
But the window,
I won.
Yeah,
yeah, aye. Kalibustili we sasita, amevua tu pwa. Eti mimi sikia wai, mwana nimeweka tu pwa. Nimepaka vumbi, alikasusu sekunde ya tano tu pwa. Msione na leo, nimeachika, yani nimetupwa.
Asa waita katuma enesi, ajafike mepasuka. Swala kubwa, kachikulaje pesi. Kakutana na vitaza. Huyu mwingine pombe aziwezi. Kachanganya katapika. Kashiba kimembana kipenzi. Kuinama kachanika.
Ukinchoresha na kubwaga, nikitumbukizaga, napenda unavokujaga.
Huyu ni shemeji yako,
ukileta shombo na kuzaba.
Na nikiwa ndani ya boxi, mpira kwenye nyavu na wekaga. Pumzi yangu raundi tatu, kabla hujafika na limwaga. Na mashosti ndo wabumbavu, ukiwa panenwa na limwaga.
Pop.